Ɗoyo Studio 80 keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Mamadou Ouattara to ɓoggi jadiga fandu haala Mamadou Sama Sego jam wali sakaɓe heeɗiɓe. Ndiyam e kabaru hewtagol jamm ɗum ɗo woni Sisli ñalawma hertanago yambere ndiyam aljumari hannde 2/7/2024 faccitinirde kabaru ndiyam e hewtagol jamm wonno ɓernde tottodiral hakkillaji ngal landinde gollirde leydi ndi fumaninde ndiyam. Tiɗalla ƴiƴam tawikama to ansongo to no noddago dogotoronɓe e tawere fuf jamare nde nattanni koyeɗe tottude ƴiƴam. Lonjitiɓe Burkina hewɓe nangudi yaade ley région ngaji Bandiagara, Douanza, San e ley wuddu leydi ndi. Gouvernement o e kañum paabotoɓe nangudi imadraji daranade kabaru muɗum. Ɗin goni semme kabaruji amen hannde beyten aljumari 2/7/2024. Bisimilla sakiraɓe. Ñalawma hertanago ndiyam na yambinde kala 2/7 ley annaru ndu. Sisli hikka woni ndiyam e kabaru hetagol jam kumniɗo kumniɓe kabaru muɗum ɓe nawtirke yambere nde huncandeɗam hoore banggal imadraji kewɗi. Bamako ɗo kay gollirde leydi ndi humide ndiyam landini kawrutal dokkoɓe kabaruji ñande alal baare 2/7 yalla humpitinde e famminde yimɓe ko ɓilodiri ndiyam e kañe hewtagol jam. Kanko Farfata Kujo tawa to ɗum ko heɓene kadi fayisango Alsisi.
Lewi Sekou Diarra ardo gollirgal kumaniɗo ndiyam le leydi amen ndi le temedere malinkoɓe le ñalawma hannde o fuu capanɗe jeɗɗi e goho kañum MK ana heɓa ndiyam laaɓuɗam ɗan yarata. O jokkintine haala wiide heɓugol jawdi mawdi laatade sababu rende ɗanɗom ndiyam yo tiɗɗala mawɗo.
Ana woodi golleji gareteɗi le ittugol damaji bonnuji jammeji ɗi tiɗɗalla ɗiɗoɓo o yo keɓal amsaɗɗaji saraji amen ɗi kay bangal muɗum no feewi. Minen fof kumiɓe kabar muɗum minen kasidini
ele wi baale société civile heɓugol ndiyam laaɓuɗam jareteɗam iwruto malinkoɓɓe ka yo hunde ko haɓɓi hoore maɓɓe kamɓe ka sanne. Bourayma Tabalaba kañum woni ardo fedde gaɗo imadaraji yalla malinkoɓɓe to tawa fuu goto goto mu'en ana heɓa ndiyam laaɓuɗam jareteɗam. Omo narda kanankoɓɓe jokkito imadaraji mu'en ɗi yalla malinkoɓɓe to tawa fuu ana heɓa ndiyam laaɓuɗam jareteɗa ɗo e hitande 2030.
Yo alhaali capanɗe jeɗɗi le temedere yo jaati yirwere banggal leyɗe kewɗe hono ko mon tawike ley sahal e wuddu ndu. Yo nokkuji jogiɗi caɗele jam ceeniɗam nde noon a hani min dawra ka ɗo tiɗalla ka ɗum yata fi caggal hertande ɗum no joyi ley temedere wokkandi kaalis leydi ndi. Ko ɓuri ɗum yomi keeɓa famaji ɓiɓe leydi ndi fawde ɗiɗo telaji jam e cenam.
Micintinde tan wiide kananke laamu hakkundejo o le immadaraji muɗum banggal himme yurmere asi ko ɓuuri ɓulli 300 le leydi e manggal muɗum fuu yalla malinkoɓe to tawa fuu tampere mu'en ana ɓuyto banggal ndiyam.
To diro toon ɓen kamɓe ardiɓe mairie ɓe holtiwide ɓen kaki kumniɗi kabaru ndiyam ɗi ɓen nawta heeta fewi min ndiyam keɓete tam heeta fewi jamare nde ndeno kam Abdoulaye Sidy Cissé jokko ɗiɗo ɓo maire o holtiwide ɗu kaki ɗi boniri suma jaɓ ɗi boniri ni ɓen heɓuɗi ndiyam ceniɗam tiɗalla mawka ndenno wonande jamare nde. O hanni ɗum heƴoɗo amen hammi Traoré keɗen faysango Aly Cissé.
Komin jireɗo ko heewi kaki mu'inaɗi fa hokka ndiyam yimɓele gomɓe ɗon ɓe fuu ana ɓuuri duuɓi sappo. Yimɓe ana wondi ɓeydade ñande fuu maadiji ndu ana wondi ɓeydade. Ɗum saabi so satuji mu'inaɗi fa hokka ndiyam yimɓe le nokku o heƴƴeta kasen. Chomagepo ana ɗon nga chateau chomagepo gonɗo ɗon dokko ndiyam yimɓe o wawa heƴude ngallura nde fuu. Ɗe boliɗi wonmo rubineji ɗi min gaɗi tum tawede majjum fuu yimɓe ka fa le ñalawma hannde o ko heewi mu'en fuu ana hasindini e ndiyam saabi eɓe mbawi wadde eruji kewɗi eɓe dari fad maɓe heɓude ndiyam ɗam. Miɗen narda fedde somajep kan e gollidiɓe muɗum ittoɓe jawdi ɗi ƴewto jonka kaki mu'inaɗi fa hokka yimɓele ɓe ndiyam ɗi gallure direne.
Sakere mbaɗ totaklaji wadu kabaroe mbaga bem ame Facebook kaedu X ɗo woni Twitter kiɗɗo o. Ɓen kabaru ƴiƴam yo tiɗala mawka to ansongo toon jamare nde ɓen tanni koyɗe tottude ƴiƴam noddango dogotoranɓe e tawede fof ndeno yaɗa ne ɓeydoro faam kobar muɗum kanko kejaɗa men toon Issoufa Moussa Touré wonko heɓene kadi faysango Aly Cissé.
Ila lewru korkanu fuɗɗi ñawɓe hewɓe gomɓe le suudu dogotorore ansongo kañum en ka ana wondi fewde tiɗɗalla banggal heɓugol ƴiƴam. Ɗum kutteje muɗum ana wondi matel sanne dow rewɓelle cowiɓe ɓuri fuu nawniɓe sanne hakkunde maɓɓe jottotoɓe luɗo suudu dogotorore. Mariétou Abdoul Aziz yo sage femme le nokku o omo narda yimɓelle ɓe wara hokka ƴiƴameji mu'en mi yalla oɗo tiɗɗalla ana heɓene jogolal.
Cowiɓe hewɓe garɓe gaɓe na jogui tiɗɗalaji ƴiƴam wonno jibinoɓe jaati fadde sarti wooɗo o yetto woɓɓe ɗum na garda e nayaɓe ɓe mbawa fewi tottude ƴiƴam jukkugol ƴiƴam na yirwi sanne ɓuurf oɗo wattu ramadan
yimɓele gomɓele on ɗo nokku kañum en ka holiti wiide saabi lewru korkandu hatta ɓe wakkoyde ƴiƴameji mumen
les gens ils sont réticents
jamaro nde jaɓata tottude ƴiƴam saabi eɓe hoyfi sanne ɓeydade ɗum ɗo jogaɓe na huula saabi eɓe gondi e korka hokki ƴiƴam ma ñalawma wona saɗa hasindini a yiyata foye goto saabi foye goto hokkata ƴiƴam ana hani yimɓe anda wiide sa hokki ƴiƴam yo hononi a hiisi yonki
dokke ƴiƴammo yalla yonkiji ana heɓa renede ɗum woni noddago ngo ardo en sur doctorare ansongo waɗi ɗum woni ko Issoufa Moussa Touré heɓani studio tamani iwde ansongo
ana wara lebbi tati hannde men lonjitiɓe Burkina na mbeɗo doga natude leydi Mali ndeno ɓeɗo jaɓe Burkinaɓe na doga saabi rafi ndenagu le nokkuji mabɓe ɓuuri fof naata ɓuuri fof to Bagnangara Douanza et Sa ɗon yalla humcene hoore ɓeɗo garɓe ɓe fedde joinama to tomiato yalla hinnade limtagol ɗum mabɓe ndenno kiƴaɗo ndeɗo fedde Fonta Boukou wolti wiide ɓe mbara galleji capanɗo joyo oɗo wattu o no mbeɗo ACR e pawatoɓe humcene hoore hanni ɗum Issaka Koulibaly kañoɗo amen turke dafastango ɓen Aldi Cissé
dow wiyama me dow nanitetemi 3 mois ka
dow ane mabɓe ɗumbele heyɓe yogaɓe mabɓe na ga en guila libbi jeego woɓɓe guila libbi tati min bisimike gollidoɓe amen e pabatoɓe e pelle CNCR e HCR wattu lewru février ƴaɓɓindu min keeɓi limtude capanɗe joyo e jeegomo galle ɓe gaddanama ndewa muña jogola neɗɗo lonjitiɗo ekoen talki larsori sababu ɓe gaɗa immadaraji mabɓe e ley deƴere so banggal hum canglo hoore galle capanɗe joyo e jeegomo ala ali temedoro e capanɗe jetto e goho yimɓe min pawi jikki amen e dow babotoɗo e gollirde HCR gaɗo imma dara fewde gollirde kewɗe yalla fabaji ne heɓene ɓeɗo lonjitiɓe
sijo tamani yo projet fondation hirondel ɗo mali ɗo mo faaba muɗum ittira ley leyɗe gouvernement Suède Danemark Suisse Royaume Uni kañum Union Européenne et Coopération Espagnole
yettere meɗen hertanade ɗum woni dossier semaine hannde ana yowdi kawaru goro ndenno yo hunde fina tawali runde Afrique caggal mbiyen kutumoji e lambude ko nanndi muɗum ƴakkugol goro na jogii nafa sanne banggal cellal nder yole na ɓeydoro faamu kanko Assita Touré wonko heɓene kadi fayisango Sita Sidibe Aly Cissé
goro ana soode saabe haajeji kewɗi le neesuji meɗen yoga e ƴakkoɓe goro le genni bamgo ana faccitana amen ko sabi mbinɓe ƴakkude goro
sababuji kewɗi watta so yimɓe ana sooda goro goro ngo miɗe sooda ɗum wakkati yambireji hono lamburu kurtunoji na ɗum sabbugol kañum ko nandi muɗum giɗale amen ni yoppatamin sodde goro ngo goro ana nawtire banggal kulleji kewɗi hono sabbugol kañum ko nandi muɗum
goro yo hunde ko andal le leydi Mali kayle finatawa meɗen giddi aran ɗum ko holliti yimɓe andude kabar fina tawa le pañare goro neɗɗo ana wawi madde toon sifa goroji ko heewi ɗe fo e haaji majje ɗum ko holliti kanko Amadou Diallo goto anduɗo kabar fina tawa
le pañe goro si goroji kewɗi tawata ley hen boɗejo ana hen renewo ana hen huuɗo hecco ana hen goroji tuskoy ɗiɓe noddirta dagabana wuro ana hen yele wuro sokkum wuro misali goro ana hono yimɓe galle no wordi goro ngo ɗum fuɗɗirta goro ngo ɗum timmi
gorojo fof ko natta leydi Mali ko ɓuuri hewde e muɗum leydi Guinée kay leydi Côte d'Ivoire iwata wara ɗum ko holliti Amzat Doumbia kañum goto cotto goro genni bama ko
goro ngo leyɗe tati iwata so waral leydi amen ndi Côte d'Ivoire Guinée kañum Sierra Leone ɓiɓɓe leydi Côte d'Ivoire ana wadda ɗum ɗo amen ɗo hono julaɓe amen ɓeɗu ana wawi ɓamoyde ɗum leydi Côte d'Ivoire wadda ɗum ɗo amen ɗo marchandise gayiɗi fo le muɓel goto warta ɓe ivoirien en jeeyi nigérien en fayetto burkinabi en minen kani min keɓirta
toniŋaji kewɗi goro wongo natta le genni bamako ɗo yontere fo ɗum ngo holliti Burama Sangari Amiru cottoɓe goroje le genni bamako o holliti fa hannden mi watti joni pañare goro coggumo ana yaafi
lebbi ana toon miɗen mbawi waddude chargement ko yettoto sappo goro satu joyi wakkati wala eno warta kamioji ɗi o wattetele muɗum ɗi ana mawni sanni eɗi mbawi ɓamde goto goto majji fu pañe goro ko yettoto ujunere coggu goto wara e pañe goro ñalawma hannde o goro ngo pañe muɗum uynaye jeegom yeeyirte wakkatiji ɗu ana toon a tawan fa uynaye sappo e joyi nde wakkati jango o ka coggu o
ananifesta ƴakkugol goro ana jogui nafa kewɗo joga anme kabaru cellal holliti jakkugo ngora fa jappito ana hewtna tomonde kutteji jogaji dum ko holliti docteur Kojo kanko docteur goto ando kabaru nyamdu joddo genni gawo
taile consommer de façon excessive
dakugol goro no jappitiri ana wawi yopude neddo hore nawore fofango jappitingo ana wawi misude fa yopude neddo hore tutude yimbel be nyaw bernde woni mu en dakugol goro ana wawi yottinde dum en kutteji
des effets indésirables
lebi docteur Kojo fa handen dakugo goro sanne ana hewtna tomonde ko noddete hypertension quand elle a fait oui dit
sa kam pamiro katena kabar yum hande mi tonawa sar dum dari bangal viamu 37320 bien ma ngeedu application sho tamni yo bangal play store sare yotam meden magazine yotam meden hande yo magazine yudu kabaru sukabe ben nu mamadun hala nyaw lolido trisomi 21 denno latoro sababu hitade fuf ko barta ben unyaaji taton fa nayon sukabe ben tawre oro nyaw sukabe heccube denno no hultiri nations unies lembali do fedden joni kabaru mudun nan mudun sukabe barobe ben temede diddo ka don ti allahji kewdi ana joginde do fedde kadde no ko ben am sutu touré do fusango min e citasidi be yo en nyalle jam
yimɓe yewɓe dartuɓe koye muɓɓen ley commune Boura Sabe rafindenago o mismama ley nokku ɗo egguɓe goni ley muɗum to ansongo to ley e région gawo yogaɓe mabɓe coltiwide conseil norvégien pour les réfugiés walli ɗumɓen ɓe limti koɓe ballira hono guureji e safareji hono ɗum e nandore muɗum
min keeɓi balla urde to ong ngaji kewɗi hono nrc ulli nayyi woni koɓe asanimen ɓe dokki men komin ñama komin jara ɓe dokki sukaɓe amen kan e rewɓe amen cafaji mi gaɗanno dango fewde ong ngaji goɗɗi kasen wara
faabone jibrila bokana mayga woni maire commune Boura ley e région gawo gonɗini wiide ɗi ong ngaji kuminiɗe neɗɗako balliɓe yimɓe egguɓe heewi makko eɓe gaata e bawɗe mabɓe fuu yalla tiɗɗallaji ɓe yimɓe ana ɓuyto
rowonde yimɓe heeɓi wadde demal nga hikka gese kewɗe kañum ka heɓa ka remede dabaji wala to min gala gay min gala baali min gala bey gaɗoɓe immadaraji bangal himme yurmere ka ana waɗa ko wawi ñandu ana ɗon mbiɗa jogui ɗo cafaje ong ngayi ɗi ɗo ana wondi sowude balliguji ɗi watta fewde
andemultiplier
conseil norvégien pour les réfugiés nrc yo ong kuminiɗo neɗɗako gonɗo ley mali ille hitande 2013 eɓe golla ley laamu segu kulikoro tumbutu gawo e menaka innocent ñawuma hoorejo bureau nrc to motti to holiti en golleji ɗi nde fedde humunide hinne e yurmede watta
lebbiɗi yimɓe eggata iwde jonde mu en eɓe kaani faabirede kulleji ɗi mbawa yaade fe caggal muɗum hono ñandu kañe ndiyam wonde mabɓe nukkulle laaɓude ɗo yo waajiɓe go'o go'o muɗum ni mi mu'inaniɓe ñegueje mi asaniɓe ɓulli mi daranike jande sukaɓe mabɓe mi mu'inaniɓe nukkulle toɓe mbawi wonde le jam kañe e deƴere kamɓe e kulle koɓe jogui
ko ɓuuri egguɓe ujunaji hemere bambar e go'o woni limtaɓe illa lewru janvier 2024 to mottito service développement social et région o hokki ɗi adaduji wi hoorejo mabɓe Boubacar Dendou Bou Diallo eɓe gollida e golliɓe hono PAM e nrc yalla e balla himɓe wonɓe tiɗallaji ko yaawi
miɗe gondi wultinde gollidiɓe amen satu fuu yalla ɓe keeɓo faabade min famin ƴeewa huɗum fuu yimɓelle egguɓe iwde jonde mu en hasindine muɗum no yaawiri yalla ɓe keeɓa faabede bangal muɗum le hakkunde golleji pawiɗe himɓe yurmere ɗimi gaɗi fewde mabɓe ana hokkudeɓe koɓe ñama koɓe jara kan e nokku toɓe gona min gondi ƴewtade kasen koɓe kasindine muɗum yalla miɗe keeɓa faabade ɓe lihem
ka noon hoorejo nrc gonɗo to mofti to holliti wiide eɓe jogui tiɗallaji dow golleji mabɓe ɗi innocent ñawuma hoorejo bureau nrc mofti
tiɗɗallaji ka anayi golle komin gatta ko saabi laawi ɗi min jarnata ɗi wona ko moƴƴi yettogol amen nokkule yogaji du ana tiiɗi sanne saabi rafi ndenago o ɗiɗobal muɗum du yo saabi ko yimɓe gomɓele ɗiɗo nokkule ko heewi e muɗum fuu koyɗe mu en ana e basiji ɗi kañum en du tatobal muɗum du ana nayori bangal ndenagu yimɓele gaɗoɓe himɓe yurmerel nokku o jaati saabi kamɓe du torda ana wawi yettinede ɓe wakkati fuu le nokkule to basiji satti le immadaraji ɗiɓe gatta fewde yimɓelle egguɓe iwde jonde
holitinde wiide conseil norvégien pour les réfugiés walli ley hitande 2023 ko ɓuuri himɓe capanɗe jeɗɗon e joyon ley temedoron eɓe kasindini wallude ley egguɓe ujunaji temedtato e capanɗe jeegon e go'o ɓe mballi ujunaji temeɗiɗo e capanɗe jeɗɗon e go'o hasindinɓe wallede ley ɗen nokkuje